eɗen gondi yamde joyi wittorke mintaji sappo e joyi studio kalangu kettiniɗon kibaruji e fulfulde ko min Omar Hama jangata o nani ko e kibaruji. Hande ñalande ittanande gam ñaloma radioji waɗama, nanni hawride waɗama ɗo enda dow filla jeygol. E gar yewtere meɗen pindino hande haltanana dow filla rewɓe laatiɓe no tawa nder to enda commune tondi kanje nder département mo filinge laatiɓe no dillana yahande galluji e filade golle, kanƴum du woni ko kadirta kibaruji ma e fulfulde. Kori jamirtemo hande no ñalande ittanade ɗum woni gam batte Allah e batte radioji nder leyɗe meɗen duniyaro yahde nder leydi meɗen Niger. Ɗum ɗo ɗum haala kenana dow filla ano ɗum woni ne fakka ko radioji gonno gaddantoni ɓe. Ɗum ko sabini bandiraɓe amin ɓe studio kala ngu jeeyi ɗo enɗan ƴamtinake nimɓe nder gure laddeji, ɗume woni ne fakka ko radioji gonno kalana ɓe. Ɗum ɗo ɓe kolli sanne ɓe mbi ano radioji ɗin hettina rumu no ɗon waddanaɓe sanne tindinol e laati habaruji lobbi temmuɗe. Ɓe kolli duni faware joni nafakkaji kewɗi laatiɗi ɗum fu ba saabe Allah e radio woni koɓe goni ɓe keɓa ɗum.
Radio yaake wurende yanzu
hannden wala bawɗo limti nafakka ka radioji gonno gaddana himɓe. Nde neɗɗo hettinake o hannden, nde hettinake o to jaango, sa heppa andude oyo ɓuri hettinade radio ɓutiri jahilaku sanne. Habaru kay no waɗi fuu ñallata neɗɗo ladde.
Radio kagani tena alhamdulillah.
Musoyiram nada
minen illa denno radio ni woni ko ittata yewene himɓe. Habaru nokku fuu neɗɗo no heɓa ɗum jamus he wala fuu. Kalangu kamdu ni waɗi min andi nokkuje kewɗe nder duniyaru. Minen nayeɓe ndenno min killaka he radio, amma hande min naati hettinade radio. Nde habaru waɗi sey min noddatawaɓe nder huɓere min ƴama ɗum. Ɗum hayɗino on ɗon sey o wi'a toye min keɓi habaru o. Min jabomo min mbi'a radio yani ɗum haala to yettore Allah.
Ɗume woni ko waɗa ɗume hori dow filla jewugol caggal duuɓi cappanɗe tati joni ko dewtere hawjinde laabi jewugol laddeji waɗa. Ɗum du ɗume woni ko ɓe nototo hawtade e gouvernement nani ko ɗo enda sappo e tati yahde sappo e jeegol lewru février duuɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati to enda nder suudu wi'etendu palais de congrès hawrinde waɗama to enda dow filla jewugol laabi laddeji e ko nandi e mum. Nani biyeteɗo ɗenda Abdul Karim Mamalo, o woni secrétaire général kiɗɗo joɗinoɗo to enda dow filla ano dewtere hawjinde laabi jeygol e laddeji. Nani ko famini Soumana Amadou dow muɗum.
Il y a pas un pays dans l'Afrique qui s'inspire du foncier autant que le
voilà fou lady dans l'Afrique do endan ngodundi lawol kanyo e talki do fila ko darto jeyol e nokkuje den jogorte illa tan du ujunere temede jena e chapande jeego e go'o den wonno ko lawol lam gon darni do fila toy han himbe daro har fila ko darto demal se ndari soɓɓir leydi Niger ndi fo accana kana durgol. Fakkadi mo kalto endan ko watto kilométre ji capanɗe jewon ko remoɓe natiri nder nokkuji durgol ɗenɗan caggal mum du konna région mo taato en ceede jahan sooda ladde Allah naadu konna ndara ƴiwo matame sottir essence no ñiɓa dow gurtol ɗo bisaji mbittorto hono ladde yaani. Ladde yaani ndi enda wona hakkunde département tati ɗum woni dogan duuci looga e filinje. Ɗon ɓiɓɓe leydi Niger go jeeyi jooɗowi to endan laabi sarde no wodi joƴƴinaɗi kano ɓiɓɓe leydi Niger walan tokkitiɗi ɗo eɗen mbawi kaale do filla majjum fawo
cadre pour exprimer la question foncière que celui-là.
Min kalino kenga e nder habaruji amin ko walde naati caka yimɓe wuro Bengu e Bana laati ɗo endan yimɓe to endan Bengu jeeyi kojoy ɗo endan kaɓorɗe laɓe e cabbi ko laati ɗo endan kaɗi nimɓe Bana e wittorade do nder commune o. Gongu Mamman Dantani noddi e téléphone ɗum woni Malika Namata hoorejo mane mbiye laamiɗo wuro Bana, nani ko famminimin do filla walde nde.
Mi noddana hawrine waɗa miɗen tawa caka hawrine den noon sey o lili goɗɗo wara hettino komin mbi'ata fuu. Jowuroɓe e ruggaɓe warɓe to hawrine den no andimo, nden ɓe mbi'i kam a goɗɗo ni lilaɗo ngam hettinade komin kalata fuu. Gaɗa hawrine den sey noddumi perfe kalanmi ɗum, nden o wi'i mi waɗa o yaare ton gendarmerie. Dow lawol sey o noddi hundu kojo jowuro Bengu. Har yande sappo e go'o jemma sey mi wi'a a jowuro Bengu on ni lili himɓe gon iɓe jogi labbi addaji e kure gan tabbitade neddo fu yudo harbana no fa'i bengu dem bi'umi himbe pukkin hakkiloji mum ko weti himbe dido gom garbi ikam ko kan en kadama yawtude aw jobe loreji gom du noddi kan kalani kam dem bi'umi e acca tokkirde ton e tokka lawol gom e jawta gan sogeji kani hawjo fi o to handen ni huune fu mu inama himbe no jaha no garta gan ardibe leedi jari sogeji do ma lawol gom
caggal no laamiɗo wuro bana on noddano e callalol nani fawari joni oɗo ɗo jowuro on ɗon biyeteɗo Yusuf Dobi gungu mama dantani noddimo kanko du o famini nimɓe no wolde nden wottiri o haaliri du ɗum ko saabi ɗum bemni ɗum waɗi joni hitande caggal ko bittino nimɓe yahande leyɗe janane ɗum yaha ɗum faddowa to enda nder région to enda Agadez dey ɗume sukaɓe ummatore latiɓe wonɓe no gaɗa ngal gollal nde to enda Agadez latori caggal no horeɓe laamu e walloɓe mbino no gaɗannonoɓe hano bayle golle dow majjum ɗum waɗi dow majjum Suman Amadou
nani wontiri tawama ni hono har fila ko darto himɓe walloɓe himɓe dille wonɓe wittinteɓe to enda Agadez ko laawol laamu joƴƴinano ngol lamba capan tati e jeegon koƴagol illum duuɓinaɗiɗi e sappo e joyyi haɗude himɓe wadde ɗeɗo golle waddi ko himɓe hewɓe to enna nder région mo Agadez jooɗe ke ngala gollal ɓe ngala gollal tawama dukonnan ko wiyanoɓe kokketeno fa gam batte ɓe keɓa ɓe luttina golle ɗeɓe gaɗon ɗenɗan ɗum dukonnan waray kanon woni laamiɓe to enna commune mo Agadez ɓe kaali dow filla ko darta ɗum ɗon ɓe mbi eɓe goni e laawol majju e ɗum tewte kanon woni hunno enna ko juuti sanne junde majju ndu waddi himɓeje ɗon no ñalla no jooɗi golle fo kettake gaɗe
ɓiɓɓe leydi Niger riwaɓe to endan Algérie gartiri nder wuroji mu'en e jikkuji bonɗi latiɗi iɗum ɗon suuli ɓiɓɓe wuro ngol sanne hano ko laati wuro kanche nonni ɗum ko saabi ɓe gatta ɗo endan daande yahde to hooreɓe ardiɓe ɓen nani bandimi mbiyeteɗo Abou Sarkin Saley ko wimi dow majju rewɓe dogal nducci waɗoɓe nebban e juuɗe altine bittiɗo ɓe gaɗi yaadu metta leygal luure nden yahde to enda préfecture ɗum du ɓe mbiyanana kamɓen ko ɓe jamray dow ɓeydagol ceede sac botor giriji ko laati ko ɓe cokkirta ɗum buuɗi capanɗe nayi buuɗi capanɗe jeetati ko horra ɗo enda buuɗi hemre e lasoji ɗiɗi ɗum doni saabi wakkati duni hoorejo ardiɗo ɗenɗan hano hawjiɓe filla mbiyen ɗenɗan jomɓe masiniji ni soji ɓe ɓe mbi Allah e ɓeydagal gaɗagol dow filla ɗum woni facture ji ko campagne lattake ko nicelek ɗonnon badam ni mbiyeteɗo madame Bonu Marina o famini nimɓe dow majjum holli du hunde noon ko laati ko kamɓe beltoraki e muɗum ba seɗɗa ɓe gattani e yewtere meɗen pindino joni commune mo tondi kanjiya tawa kenal le département mo filinge le duuɓi cakkitiɗi ɗi iɓe tawda e saɗorma sanne latiɗo sukaɓe rewɓe ummata kona yahde nder galluje Allah e filde golle gere du yahoytana to endan waɗa gurda muɗum e nder kesam Amadou Harouna maire mo tondi kanjiya haali ko saabi dillude sukaɓe rewɓe ndu nani ko o wii bandimi Seydou Abdou mo winditan dow majjum
la commune rural de Tondikandia
commune Tondikandia naabi en leydi Tondikandia kam du no tawra irsa ɗornan ɗam sukaɓe rewɓe ummotoɓe guure mum en no jaaha dabboder kuɓeje leydi meɗen no ɗuuɗi sanne ndenno ɗum anda kano amma hannden ɗum waɗi sembe fa hana seɗɗa iɗum suulimin du minen e koye amin minen ardiɓe ɓen wakkati fuu mo Allah waɗi miɗen he pirtude ko e himɓe ko watta ɗum ɓuytira na ɗum timma amma meere ɓe joɗatako kitale yoro e rafoji gaɗuno ndenni ɗum fuɗɗi amma hannden ɗum laatake buuka fa sukaɓe rewɓe jangoɓe gom no acca jande mumen no jaaha tefowa ton nder kuɓeje ɗe ɗum du woni no haɗa sukaɓe rewɓe jangude na windede lokkol nder maɓɓe no woodi ɓede jeehi gartata wuro kadin woɓɓe maɓɓe sey naata golle ñidduɗe ɗe ɓeydata ɓi adama nder kawriɗe amin mawɗe fuu miɗen he fooɗude hakkillo himɓe dow saɗormaji ɗiɗum wawi waddude ɗum misali dow filla jande sukaɓe rewɓe gam to suka debbo wattama lokkol jangi fa heɓi gollal iɗum nafa suka debbo on e hoore mum iɗum nafa du saaroɓe ɓen ɓeydaari leydi dindu mum ngam jaamu mo sabbungo hulli kamɓe ardo to leydi ndenne toɓe janngay mursere mawne saaroɓe ka en kaani kollaɓe illa iɓe panɗi ko hegi e ko haani nder ɓurnam maɓɓe lokkol on du walliraɓe ɓe kewto ñumuuji maɓɓe ndenne saaroɓe ɓe no kaani durwa no gatta fuu faddoɓe ko watta ɓe jooɗake ɓe janngi
à l'école c'est aux parents de prendre les responsabilités pour interdire donc aux enfants de s'engager dans certaines
ɗawanto kibaruji mum e fulfulde tili kirten to jahirte
Studio Kalangu.
Nder galle nyemeyi
do Radio Alternative.
Lamba chapande jenai e jenai topere enai FM.
Do Radio Amfani.
Lamba hembere FM.
Maina Sorua.
Do Radio Mangari.
Lamba chapande jenai e jenai topere go FM.
Birningaure
do Radio Marhaba.
Lamba chapande jenai e jenai topere go FM.
Dolvel
do Radio Gorwal FM.
Lamba chapande jenai e joyi tobere go FM.
Sai
do Voix de la Tapoa.
Lamba chapande jenai e jenai FM.
Mayayi
do Radio Anuri.
Lamba chapande jenai e jenai FM.
Tamaske
do Muriar Karkara.
Lamba chapande jenai e jetati FM.
Buza
do Radio Takarkara.
Lamba chapande jenai e jenai FM.
Magaria
do Radio Kitari.
Lamba hembere go tobere joyi FM.
Studio Kalangu yadu Lady Niger.
Studio Kalangu.
Fina tawa jamu e chalal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do Studio Kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapanna joyi e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
Studio Kalangu yadu Lady Niger.
Kettine sigilaji Studio Kalangu kadi to tawado der duniyaru do Facebook Studio Kalangu.
Facebook Studio Kalangu.
No welcome sanne mi do feccide dum.
Studio Kalangu. Studio Kalangu. Studio. Studio.